Mix
Master, Master.
Fanya tuonane, kuna jambo la siri la kulonga nawe. Shinga tuonane, mina kusubiri ni kutume pale. Pale kwa jirani kuna maua tena kuna moja lishachanua Fanya uveza laka lisikoma Laka chume kabla lijachuma Pale kwa jirani kuna maua tena kuna moja lishachanua Fanya uveza laka lisikoma Laka chume kabla lijachuma Oh, Saidi Jumbe Chunga sana asijue Kumbuka nisha gombana na ye Akilaye mchumba Mchumcheni Hata kinimpeni hatari Kakazi wakijua ni hatari kwake Na huyo baba usiseme
Moto
Shampanga takuja Usijali anajua paka mama Hata baba akijua Hakuna shida Peleka boza Nishampanga takuja Usijali anajua paka mama Hata baba akijua Hakuna shida Peleka boza Mwambie everything I do Everything I do Mwambie everything I do for her Everything I do Mwambie everything I do Everything I do Mwambie everything I do for her Everything I do I don't know Swezi sema pengine uzoba Yesikawano Subiras kuchoka kungoja Nilikazaro Nevibuti mbaka kuni amini Nilikazaro Nakujipa moyo siku jamini Wasi wasi kwa watakubali Au mwonga masikini azahi Wasi wasi kwa watakubali Aumoba masikini azahi Visheni cheni Hata kinipeni hatari Kakazi wakijua ni hatari kwake Na uyo baba usiseme
Moto
Shampanga takuja Usijali anajua paka mama Hata baba akijua Hakuna shida Peleka boza Nishampanga takuja Usijali anajua paka mama Hata baba akijua Hakuna shida Peleka boza Mwambie everything I do Everything I do Mwambie everything I do For her Everything I do Mwambie everything I do Everything I do, for me, everything I do for her.